unasemea kila mahali. Sikumpata mwingine kama wewe, hata niwe mashakani Baba, utanipa mkono wako Bwana, maisha yangu ninakupa wewe, nani yangu nakuheshimu Bwana, hey, yeah. Yesu wangu, Baba we ni nguzo yangu, msaada wangu, Baba we ni mpenzi wa karibu, nishikilie Baba, usiniache hata kamwe, nishikilie Baba, usiniache hata kamwe. Maisha yangu ninakupa wewe, nani yangu nakuheshimu Bwana, hey, yeah.